Nataka niwe kama Willow, nataka niwe kama Kofi. Pepe Kali kaondoka, katuachie musico. Rumba zake zikinyukwa, tunaruka majoka. Papa Wemba kaondoka, katuacha na musico. Moja yake ikipigwa, tunapandisha mizuka. I wanna be like a Burna Boy, I wanna be like a Diamond, I wanna sing some reggae, Rastafari wanipende, Boko Kali nizimwage, niko hoe kama konde. I wanna sing some reggae, Rastafari wanipende, Boko Kali nizimwage, niko hoe kama konde.
Kali nizimwage, niko hoe kama konde.